Yeah. Lebo chafu kama tupu ya chizi. Siniulize. Come. Yeah, I lose the continuity, them I call me ya soldier. Dropping rhymes like bombs, as I told ya. None of you can stand, cause the feet can't hold ya. The game is over, it's time now to unfold. I said original, I mean truth to the maximum. Hip hop for community and the union of platinum. Educate but roots and rights. When you pass around, forget about boobs and bites. On the summertime, you tell them features it, but they never gon' get it. Money's dead, the game, and they you, them I bet it. Nigga, don't fake it, keep it real until you make it. And the time that you made it, them my shine, could a deck it. Yeah, that's why me go harder. Nature upon the center, respect the grand master. OG rapper, respect the grand hustler. Get up like the weather, call me the boy Rasta. Boom!
Aka kamchezo si tunakacheza. Aka kamchezo si tunakaweza.
Na kama njia za panya tushapita sana. Msoto tunaujua wezi kutudanga.
Kila kwaletea romba ya utoboy.
Na leo naumisa tena.
Atinaga boko boko kwenye kazi. Tukipewa kazi tunafanya kazi.
Lilical musical 16 girls. Nili Paul, Missy Boy, Nazi Flow Cars. Na kelekana my MC wanavo flow mavi. Mini baba kwa watoto so sitishwi na kizazi. Sitishwa taa napotoka sitishwi na makaa. Nikifika kila mtaa mina diri na wakaa. Sitishwi na mavazi. Natishwa na Mungu anayenivusha na marazi. Mama menizana mwishimu kama mzazi. Baba menilea so sitishwi na wadwazi. So saluti mani spam na ntambua kama mkazi. Skanka joka smoko kini cheti kama mswazi. Like Brazil. Give me time, pata rhyme na kula time mingi. Napata vibe niko na hali sina pesa mingi. I get high na pata mafucho na tunza na misingi. Stishwi na mabimbi na sio isonga pesa misi.
Aka kamchezo si tunakacheza. Aka kamchezo si tunakaweza.
Na kama njia za panya tushapita sana. Msoto tunaujua wezi kutudanga.
Kila kwa letea romba ya utoboy. Kila kwa letea romba ya utoboy. Atinaga boko boko kwenye kazi. Tukipewa kazi tunafanya kazi.
Aka kamchezo si tunakacheza. Aka kamchezo si tunakaweza.
Na kama njia za panya tushapita sana. Msoto tunaujua wezi kutudanga.
Kila kwa letea romba ya utoboy. Kila kwa letea romba ya utoboy. Atinaga boko boko kwenye kazi. Tukipewa kazi tunafanya kazi.